Biggie Daddy.
Some boy pass me the weed, I bust it some real shit, nigga. Bumpuck.
Esconde poco mi amo wangu. Kuishi kwingi kuna mengi, ila kama we bado sijamwona. Baby bado sijamwona. Wapu kufikia tarobo. Kichwa kina mambo mengi, la upendo wako bado na uona. Nikifumba macho bado na kuona. How beautiful you are, baby. Basi napenda unavyonidekeza, baby. Nikikosea unigombezi unanielekeza, baby. Mwenzako napenda unavyonidekeza, darling. Nikikosea unigombezi unanielekeza, baby. Kama siyo mtu wako wewe, utulivu ningeupata wapi? Kama siyo moyo wako wewe, baby, upendo nautoa wapi? Kama siyo
nakusa tena wewe. Sio wangu, kama sio mali yangu, oh, msiri wangu. Kama ndo kwanza na muona, ameridhia shida zangu. Na iki kidogo changu, kikubwa cha barabu. Tukikosa wali atadonda. Asapora nikuambie, hakuna neni jua mie. Kama ambavyo baby, vile unavyo baby. Basi napenda unavyonidekeza baby. Nikikosea unigombezi unanielekeza baby.
Mwenzako napenda unavyonidekeza darling. Nikikosea unigombezi unanielekeza baby.
Kama siyo utu wako wewe, utulivu pata wapi? Na kama siyo moyo